duhan waxa ka soconaya qaybo badan oo ka tirsan gobolka xeebta Badid goobka loogu jiro Silvia Romano oo gabar dhalatay dalka Talyaaniga oo koox la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada Shabaab ay ku afduubeen habeen hore Kiniigi. Taliyaha ciidanka booliiska gobolka xeebta Doha Mwevenda ayaa shaaciyay inay soo xirxireen 14 qof ay tuhunsan yihiin inay ku lug lahaayeen afduubka loo geystay Romano oo ka tirsan hay-adda African Milele Online siiskeedana ugu shaqeynaysay dadka deegaanka. Ila wareedyo kala duwan laanta afka Soomaaliga V O A ay kala xiriirtay deegaankaasi ayaa sheegaya in gabadhaasi loola kici timay dhanka deegaanka Tana River, balse ilaa iyo haatana la garin webiga lala gudbayay. In kale, warbaahinta dalkani Kenya guud ahaan booqatay deegaankaasi ee afduubka laga geystay ayaa halkaasi waxay ka heliyeen warar dheeri oo ku aadan habka loo afduubay Silvia Romano oo la sheegay inay ahayd gabar si iskeeda ugu shaqeynaysay dadka deegaanka. Mudaaharaadii ayaa la sheegay in saaka aroortii ay ka curteen qaybo ka tirsan countiga Kilifi, kuwaasoo dadka Soomaalida iyo Oromada ayaga soo horjeedeen dadka deegaanka. Taliyaha ciidanka countiga Kilifi Fredi Kocheng ayaa sheegay inay badbaadiyeen tiro dad oo ku safray deegaankaasi, sida looga qabo dad caraysan oo deegaankaasi ka soo jeeda, in si wadareed ay u wada dilaan ama dhagaxaan, sida dadka rayidka ee ciidamada booliiska dalka Kenya ay ka heleen. Dadkan ayaa waxay sheegeen inay tuhunsan yihiin qaybo ka tirsan Soomaali ama Oromo ku nool deegaankaasi Kilifi, kuwa ka dambeeya afduubka loo geystay gabadhaasi. Balse ciidamada booliisku ilaa iyo haatan maysan shaacin jinsiyadda dadkii afduubkaasi geystay. Booliiska ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday inay ku daba joogaan Saciid Cabdi Aadan oo ka tirsanaa dadka deegaanka Tana River oo degana tuulada Chakama, la aaminsan yahay inuu ka guuray maalimo ka hore halkaasi tuhmayaasha la tuhmayeena uu ku jiro. Isku soo wada aruuri oo ciidamada amniga dalkani Kenya ayaa ilaa iyo haatan baaritaano culus waxay ka wadaan gobolka xeebta, la aaminsan yahay in gabadhaasi lagula dhuumaaleysanayo Shabaabka. Inta badan dhacdooyin isxigeen ka geysanaya deegaanadaasi ayaa la tuhunsan yahay inay ka dambeeyaan, walow dadka qaar ilaa iyo haatan ay aaminsan yihiin kooxda Blay oo doonaysa in lacag ay ka heleen gabadhaasi, yihiin kuwa afduubka ku haysta gabadhaasi dalka Talyaaniga u dhalatay ee sida iskeeda uga shaqeynaysay gudaha gobolka xeebta ee dalkani Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.